Kerouke.
Westside Music.
The Night Walker. Another one, another one, another one, yeah, yeah. Angel Boy,
Spider,
Sky Play John,
on the beat.
Upilo wa mazazi ya, niti wakataza. Upilo wa mazazi ya, niti wakataza. Mutu wakona kukuzekisa, farika zao. Mutu wakona kukuloera, farika zao.
Masika bungata ya suri ya fapana tala niona ya ipamata chole mulimu luka pila chwani kinikata alabu pilo walikuta na kukaufela kuifumbela fumbela mwali pilo za watu kutezi jelas maloi nivona wa ipamata
upilo wa mazazi ya niti wakataza upilo wa mazazi ya niti wakataza mutu wakona kukuzekisa farika zao, mutu wakona kukuloera. Farika zao, upilo wa mazazi ya, niti wakataza. Upilo wa mazazi ya, niti wakataza. Mutu wakona kukuzekisa. Dada, farika zao, mutu wakona kukuloera. Dada, farika zao.
Mulimunda tiki minafila, babakona kuluzusa mu. Mabutata mina wolukeni kakuli kumina kuna sisipala kona mubona bupilo wakane bubeile kumina lakacheko fani mwakuta bani sikseza fandu yaka vatuba mina kandike walunya chwana
upilo wa mazazi ya niti wakataza upilo wa mazazi ya niti wakataza mutu wakona kukuzekisa mutu farika zao mutu wakona
Downloaded from westsidemusicblog.net.